ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde ekya NEMA kiyimirizza ebikwekweto by'okusengula abantu abasenga mu ntobazi ez'enjawulo mu bitundu bya Kampala n'emiriraano nga bayimirizza okumala bbanga lya mwezi gumu okusobozesa abantu okusenguka mu mirembe. Kiddiridde kino kiddiridde ensinkano y'abakulembeze mu kitongole kya KCCA n'ennema okukkiriziganya era ekitongole kya KCCA nekyeyama okukulemberamu enteekateeka z'okukkirizisa bannakampala bonna abali mu bitundu by'entobazi okusengukayo mu mirembe. Okusinziira ku NEMA, ebbanga lino litandika lunaku lwaleero era abantu bonna abali mu ntobazi mu bitundu bya Lubigi, Namuwongo, Luzira, Bugoloobi, Kansanga, Gaba, Katogo ne Munyonyo bateekeddwa okuzamuka mu mirembe. NEMA era etegeezezza nti ebbanga lino liweereddwa abantu bokka mu bitundu bya Kampala n'emiriraano so ng'ebitundu ebirala enteekateeka ez'okusengula abo abali mu ntobazi zikyayinda.